Mwokozi nawa, karia ya kuvunja miko, upinga nawa, moyo wenye mipasuko, uhitaji nawa uponye, karia ya kuvunja miko, upinga nawa ukome, naomba chako kitabu kidogo nikisome, hiyo ndo peke sababu maumivu yako yakome. Mimi si malaika, nimevaa mwili na hindo hofu ya na misijakamilika, ila si kama wale walovunja utu wako, mwendo nyonga mkali ya ini ya nini. Oh baby, nishike mkono nibebe, tuende na mimi bali. Sabu yake naomba uamini, lenye faida huanza hasara, naomba ujiamini, yatumie ulopitia kama darasa. Nimepitia mengi nikasema sitopenda tena, kumbe penye miti ya wajengi, nipeleke maji jangwani. Nishajua we pia wabebeki, we mgongo ni mbele kwa uchana. Nishaumia wala kudada beki, jotubeba netuguzani. Nishajua we pia wabebeki, we mgongo ni mbele kwa uchana. Nishaumia wala kudada beki, tutenda tukafurahie familia yetu, aima Mungu tumuombe. Let me talk to them beautiful chick. Down for the fragile heart.